Aba baturage bimuwe n'umujyi wa Kigali bivugwa ko biri mu rwego rwo kwimakaza isuku ndetse n'umutekano. Abimuwe bavanywe ku mihanda minini ya kaburimbo bashyirwa mu gishanga kiri mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo. Kuva aho bakoreraga ku muhanda wa kaburimbo mu kagari ka Gacuriro ndetse no ku muhanda wa Kacyiru kugera aho bimuriwe bigusaba kugenda nk'ibirometero 5 kandi byinshi bigizwe n'umuhanda wangiritse w'igitaka. Ijwi rya Amerika ryabasuye mu cyumweru gishize. Kuri bo kwimurwa muri icyo gishanga byabateye igihombo gikabije.
Aho twari twakoreraga umuhanda twabonaga abakiriya batuzana hano muri Ngaru. Urabona nawe aha hantu nta muhanda w'umukara uhari, kandi wabize ko bino bintu byacu bigurwa n'abantu baba bari kumva bari mu modoka bagenda. Ubu rero kuva twagera aha ngaha nta n'umuntu nari nabona aparika aha ngaha ngo aje kutugurira.
Ubuzima bwo ntabwo ari neza. Nawe ubonye umuhanda uciyemo kugira ngo ugere hano. Nta muntu wavuga ngo aratambuka ahabona ibyo bintu kiri kugiye gutabara hirya hari irindi. Oya abaturage bene aha uwo muntu azarya avuye guhingira 1000 hano mu gishanga aze no kugura ivaze. Hano kuva twahagera ingira ngo tuhamaze amezi ageze kuri abiri. Ariko nta n'uri ahacuruza inote y'igihumbi.
Twarahombye. Amavaze yaramenetse, indabyo zarapfuye murazireba, izindi zasigayeho turi.
Abaturage bagera ku 100 bibumbiye mu makoperative 5 badutangarije ko bafite imiryango isaga 200 batunze. Bumvikanisha ko ubu bari mu kangaratete.
Burya ni ikibazo ni ukwinjira hepfo aho babonye zodesa ukagenda ukagura icyo kigori, aho bikera abagore n'abana baraducika.
Abana mu mashuri bari kubirukana, mbega abana bacu bari hanze. Abana banjye baheruka kunywa igikoma ntibakurura umuhanda wa kaburimbo, baheruka umugati atukira. Ishuri ry'ubu baricaye abana banjye n'abandi sibye jyenyine. Hari n'abo mu cyaro mu zindi ntara twafashaga, yaba ari ugushyingura umuntu asigaye apfa tukabura icyo tumushyinguza.
Biragoye guhindura, nta kindi kintu dushobora kugenda ngo dukore dushobore, kuko twari tumenyereye kwibumbira aka kabumba ariko kari kadutunze.
Kugeza ubu aba basigaje inyuma n'amateka bakoraga imirimo yo kubumba basaba umujyi wa Kigali wabimuye kubasubiza ku mihanda ya kaburimbo bakabasha gutunga imiryango yabo.
Ari batubwiye ko hano tugiye kubikora bibe nk'agakinjiro agakiriro nk'uko umuntu ashaka kuruba akajya ku gisozi. Ariko urabona impande n'impande haracyari amavazi ku muhanda. Nta muntu uzarenga kuri uyu muhanda wa Kibagabaga ngo aze muri iki giputa cyane kandi asize ivaze ku muhanda. Mu byifuzo bya mbere ni ukudukurira aho ayo mavaze ari impande n'impande.
Rero twasabaga leta nk'uko ari umubyeyi wacu babone ko imiryango yasigaje inyuma n'amateka, hari abaturage nk'abandi, nibura bagira ikintu babafasha badushyirireho bariketingi,
mwadushakira ubuvuganizi ku buryo twabona umuhanda ukagera aha ngaha, umara kuhagera wenda tukabona ko twabona ikidutunga, cyangwa se mukareba n'ahandi hegereye umuhanda mukuru mukadushyirira isoko akaba ari byo twisunga. Aha ngaha ndabona nta kigenda.
Umujyi wa Kigali usobanura ko abimuwe wabahaye amafaranga, gusa nubwo nabo batayahakana. Abo baturage bavuga ko hari ibikoresho byabo bimwe bitarishwe n'umujyi wa Kigali, abandi bagatangaza ko bahawe amafaranga make n'uyu mujyi, ubu bakaba barayamaze. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe imibereho y'abaturage Madamu Eugenie Martine yatangaje ko kwimura abo baturage byakozwe hagamijwe guca akajagari. Ahari mu Kigali n'abanyamakuru cyabaye mu mpera z'ukwezi gushize.
Abantu bose bakorera kuri uyu mucuruzi ubuhumbikiro bw'indabo bararimenyeshejwe hashize igihe, kandi mu kubimura ntabwo ari ukubimura tutabereka aho bagomba kujya. Baranamenyeshejwe aho bagomba kwimukira kugira ngo turebe ukuntu dushyira isuku yewe n'umutekano, kuko ahenshi ubona yuko ari ku mihanda minini ntabwo gusohokera hahari. Umuntu ajya kugura indabo agaparika aho ngaho, ukabona mbega ni ahantu habangamye kuri gahunda nziza yo kugira umujyi ukeye kandi utekanye.
Usibye amashyirahamwe amwe y'umuriro muri icyo gishanga cya Kinyinya, hari abandi bajyanwe ku giti cy'inyoni na Sahara muri Kicukiro. Aba basigajwe inyuma n'amateka bavuga ko badafashijwe kongera gusubira aho bahuriraga n'abaguzi, ubuzima bwabo bwagorana kuko nta kindi kintu bazi gukora usibye kubumba. Asinta Kaboye, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.